one of the Boca Doba Nimboca Doba
Hatikva
Tunaifanya bila pressure, badman, budu tumkeng Adi sijanza kuroga na kuna rapa metense Aliruka kitu hepa falali hang kwa fence Chimney, kuna mavitu zimekoma kwa chest Clean boy, lazima kwa well dressed Kare sosa kutoka stenje na pigani ya belt Saizo, moza foka fedzo kwa well fed Nikibaro takulo kizubosi po the defend I'm cool, na bada naingiza njeve Absent, peleke go short of present Lyrically in positive, niko tested East again, teneko represented Komaziwa, juku beni ngombe na unlimited, atushai kama token Mbono nango janjora, ndo utoboke Mafalaka nyindo, mnaleta msako shoke Step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana, knock 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 kachana Tulijuana, jia kuvurugana Yeah, step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana, knock 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 kachana Tulijuana, jia kuvurugana Kato shina piga look, tenjis natoka kwa gram Ndula pia mdonga lonzi chome brand New gun armed ki helping hand Kinen activate, no disturb Lawama marashi Leta sura lesi hati na kanyaga nambati Alafu laana si party Zile ganje tulichai tulisaidia wazazi na pia tulirepent Bado kidiga na step sana New era heavyweight na haribu balance New balance kwa look niongeze ladha Kinibo neza kula bamba Step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana knock 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 kamchana Tulijuana juu ya kuvurugana Bye, bye, step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana, knock, 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 kachana Tulijuana juu ya kuvurugana Kanyagia, kanyagia, step sana Bye, mangumi kangu watu navaana Bishana, knock, 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 kachana Tulijuana juu ya kuvurugana niki come, step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana, knock, 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 kachana Tulijuana juu ya kuvurugana Pana pidi up kwa le marizi wate Wenye tuko tunajuana Lakini after kumi cross tukajuana Yaman, yaman Step, step Step sana Step sana Step, step sana Step sana